Zabbuli ey'ekyenda mu emu. Atuula mu kifo ekyekyama ekyoyo ali waggulu ennyo y'anaabeeranga wansi w'ekisiikirize eky'omuyinza w'ebintu byonna. N'ayogeranga ku Mukama nti, oyo kye kiddukiro kyange era kye kigo kyange, Katonda wange gwe neesiga, kubanga oyo y'anaakulokolanga mu mutego ogw'omuyizzi ne mu kawumpuli omubi. Anaakubikkangako n'ebyowaakiro bye, era wansi w'ebyoya bye w'onoddukiranga. Amazima ge y'engabo ge gakuuma. Totyenga lwa ntiisa ya kiro newaakubadde akasaale akagenda emisana, olw'olumba olutambulira mu kizikiza newaakubadde olw'okuzikiriza okufaafaaganya mu ttuntu. Abantu olukumi baligwira ku lubiriizirwo era akakumi ku mukono gwo ogwa ddyo, tekuli kusemberera ggwe. Naye olitunula n'amaaso go oliraba empeera y'ababi. Kubanga ggwe, ayi Mukama, oli kiddukiro kyange. Omufudde oyo ali waggulu ennyo ekigo kyo w'otuula, tewali kabi akalikubaako, so tewali kibonoobono ekirisemberera eweema yo. Kubanga alikulagiririza bamalayika be bakukuume mu makubo go gonna. Balikuwanirira mu mikono gyabwe, oleme okwesittala ekigere kyo ku jjinja. Olirinnya ku mpologoma ne ku ssalambwa, olisamba empologoma ento n'omusota wansi w'ebigere byo. Kubanga antaddeko okwagala kwe, kyendiva muwonya. Ndi mugulumiza waggulu, kubanga amanyi erinnya lyange. Alinkaabira, nange ndimuyita. Naabeeranga wamu naye bw'anaana kuwalanga, ndimuwonya, ndimuwa ekitiibwa. Ndimuwangaaza nnyo, ndimukkusa obulamu, era ndimulaga obulokozi bwange.